Akitaji rafiki unipigie. Na nitafika hata kaba simu jaikata. Akifuani mwangu takuliwaza. Na nitakesha nikikulinda ukilala.
Mpenzi, nipigie simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi, shujako.
Magic Radio, where every beat is magic. Tune in and feel the magic.